Murachateza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri internet radio yacu voa.com. Mu Burundi muratwumvira kuri FM 95 n'ibice bibiri na FM 94 n'ibice 9. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mukanya ni ikiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nguko rero muri Isanga. Ubushomeri mu Rwanda ni ikibazo abakiri bato bavuga yuko kibaremereye cyane. Hari n'abadusabye inshuro nyinshi ngo tubashakire impuguke maze baganire kuri iki kibazo. None rero twatumiye Bwana Michel Ndakize, ni umuyobozi w'ishami ry'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu Rwanda, muramba barira ishami rishinzwe imibare ijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage n'ubuzima, ndetse na James Byiringiro wungirije Michel Ndakize. Simbatiniye mureke mbazanire abakitse. Michel, muraho murakomeye?
Turaho turashima Imana.
James, uraho urakomeye?
Muraho neza.
Yego yego, ndabashimiye cyane ko mutwitabye mukaduha uyu mwanya urambuye mu by'ukuri kugira ngo muganire n'urubyiruko. Nibwira ko ruteza amatwari rwinshi kubera ikibazo cy'ubushomeri bavuga ko kibaremereye cyane. Abanyarwanda barangiza kaminuza n'amashuri makuru badafite akazi barenga 13%, naho abarangije amashuri yisumbuye badafite akazi ni 9%. Michel, uri umwe mu bayoboye ubushakashatsi bw'igerageza bwerekanye iyi mibare mu mwaka ushize. Ubu ngubu rero murimo murakora ubushakashatsi nyirizina bwimbitse buzatanga isura nyayo y'ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda. Ariko rero duhereye kuri buriya bushakashatsi bw'igerageza, Michel, musanga ubushomeri buturuka kuki? Ni ubukungu bw'igihugu budahagije cyangwa se ni abanyeshuri biga ibitajyanye n'isoko ry'akazi mu gihugu?
Murakoze cyane, turabashimiye kandi kuba muduhaye umwanya kugira ngo tuganire n'ijwi rya Amerika. Mwamaze kutuvuga. Nge Michel, nk'uko wabivuze, nyoboye ishami rishinzwe imibare y'abaturage n'imibereho. Hanyuma mu byo dufite inshingano zacu ni gukora ubushakashatsi. Bumwe mu bushakashatsi dukora nicyo twita ubushakashatsi ku buzima. Tubukora mu myaka 5, uheruka twabikoze muri 2014-2015. Hanyuma ubushakashatsi bundi dukora mwavugaga bukorwa, tuzajya tubukora kabiri mu mwaka. Ni ukuvuga ko bukorwa mu kwezi kwa kabiri no mu kwezi kwa munani kwa buri mwaka. Ibi ni ukugira ngo duhuze, kuko iyo tuvuga umurimo n'ubushomeri birumvikana ko mu bihugu nk'u Rwanda mu kwezi kwa karindwi murabizi ko imirimo y'ubuhinzi aba ari mike cyane, hanyuma bigakorwa cyane mu kwezi kwa kabiri. So kugira ngo tubone ishusho y'ubushomeri n'umurimo mu gihugu, birasaba ko duhuza ubwo bushakashatsi bwombi, hanyuma bihuriye hamwe bikagaragaza ishusho y'ubushomeri mu buryo busobanutse ku rwego rw'igihugu. Hanyuma ikindi dukora, nagira ngo nihute, hanyuma tuze kubibaza mu mwabagize, ikindi dukora ni statistics, ni ukuvuga imibare ikomoka ku bitabo by'ubuyobozi. Aha ni nka imibare y'uburezi mu gihugu, imibare ijyanye n'ubuzima health statistics, imibare ijyanye n'irangamimerere, n'ibindi ngibyo hanyuma nagira ngo mbanze mbumvise ko ibipimo by'ubushomeri n'imirimo biboneka mu buryo butatu ubundi buboneka tugendeye ku ibarura rusange ry'abaturage nk'uko nabivugaga hari ibyo twakoze muri 2012 byatugaragarije ko ubushomeri bwari 3.4%
muri rusange
hanyuma
aho ni muri rusange mu rwego rw'igihugu cyose
yego hanyuma ibarura enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages yakozwe ya kane muri 2013-2014 yagaragaje ko ari 2% pilot twakoze ejo bundi uvuga yagaragaje aha mpita nzana mu ibintu bibiri kugira ngo byumvikane neza hari definition ebyiri hari definition ya kera na definition nshyashya turimo kugenderaho uyu munsi
definition ni ukuvuga igisobanuro
igisobanuro kuko dukora ubushakashatsi iteka ryose tuba dufite igisobanuro cy'icyo turimo gukora hari igisobanuro cya kera cyagaragazaga ko twabazaga ubundi tubaza umuturage aho turimo gukora ubushakashatsi tukamubaza tute mu cyumweru kibanziriza uyu munsi turimo kukubaza hari umurimo waba warakoze icyo gihe byavugaga ko n'umunyeshuri wafashije umubyeyi we mu rutoki rwe yaratubwira ngo yarakoze tukamufata ngo umukozi niko icyo gisobanuro cyavugaga aho rero niho hagaragaje ko byari 2.8% muri leba fose tugendeye kuri definition ya kera
yego
hanyuma muri definition nshyashya ikavuga ko icyitwe akazi ni igikorwa cyose umuntu yakoze akabona inyungu cyane cyane twajya ku rwego rw'ubuhinzi akaba agahinga akabona izo arya ariko akagira n'ibyo asarura isoko byinshi bimwinjiriza amafaranga
yego
so bivuga ngo umukozi wese uko wahinze ariko ahingira gutunga urugo rwe gusa icyo gihe bifatwa nk'umurimo ariko ntibifatwa nk'akazi nta nyungu ntibyamusaguriye izindi nyungu mu buzima bwe ku byo yashoye mu isoko
icyo gihe rero ntabwo
iyo definition ya kabiri
yego
niyo twakoreyeho pilot
igerageza
itugaragariza ko icyo gihe ari 13% muri rusange
yego
nagira ngo byumvikane neza ko nta comparability nta kugereranya guhari ngo tuvuge ngo twavuye kuri 2% muri ACV ngo tujya kuri 13% abanyarwanda babanze babyumve neza ko bidahuye byakoreshejwe definition cyangwa ubusobanuro bubiri butandukanye donc ntidushobora kugereranya ibyavuye muri ACV ya kane kariya 2% na 13% byavuye muri pilot ya Liba Force
iyi ni kigeranye muri bushakashatsi bw'igerageza
ni ukuvuga ko abarimo kutwumva ntibumve ko bashobora kubigereranya n'ibintu bibiri bitandukanye byakozwe mu buryo butandukanye so nta buryo dushobora kubigereranya
noneho rero niko se Michel dukoze noneho ikomatanya ubwo ngubwo twavuga yuko ubushomeri muri rusange buhagaze gute mu Rwanda muri iki gihe yego nigereranya nibyo muri kumwe mu gukora ubushakashatsi bw'imbitsi ariko no tuvuge ubu mwavuga ko buhagaze gute
tuvuga ubushomeri uyu munsi hari cyo ndavuzeho hari ubushakashatsi reba pose nyirizina turimo twarayikoze turimo analize turayirangiza vuba aha hanyuma imibare nyayo cyangwa ibipimo nyabyo by'ubushomeri n'umurimo bijya hagaragara ariko kubera ko bitarajya hagaragara kugeza ubu imibare dufata nk'ayo dufashe pilot ubundi ntitwayivuzeho pilot ni ukuvuga tuba turimo
ni ukugereranya ni ukugerageza
ntabwo tuba tugamije kubona indicators nk'uko nabivuga gutyo so ni icyo cyari kigendereye ubu niho rero turimo gukora ubushakashatsi nyirizina buzatugaragariza ubushomeri n'umurimo bihagaze gute mu Rwanda ariko ikibazo warumbajije nagusubiza rero nshingiye kuri ACV ya kane niyo ya nyuma yatugaragarizaga ko ari 2%
muri rusange
kwaje muri pilot twakoresheje definition ya kera nayo ikatugaragariza ko ari 2.8%. Nkabwira abanyarwanda rero ngo bategereze ubushakashatsi bushya twakoze, kuko niyo labor force nyirizina izasohoka vuba. Turacyarimo ubushakashatsi ubundi bogoye, tujya kuri tujya mu ngo zitandukanye tukabaza amakuru tukayengeranya agashyirwa muri mudasobwa, hanyuma tugakora analyse. Mbere y'uko dukora analyse dusesengura, tubanza kubyinjiramo tukareba neza niba bisobanutse, ahari ubikosorwa bigakosorwa. So ni igikorwa kitaba cyoroshye turimo gukora, ariko turi hafi kugisoza dushingiye kuri iki gisobanuro cya nyuma navuze definition ya nyuma. Ubuha turaza kubaha ibipimo by'ubushomeri n'umurimo mu Rwanda.
Dusubiye inyuma rero, noneho igitekerezo, nta gitekerezo mufite ku mpamvu z'ubushomeri, ni ubukungu bw'igihugu budahagije budakomeye, cyangwa se abanyeshuri biga ibitajyanye n'isoko ry'umurimo?
Reka umuvandimwe James nawakomeze avugaho gato.
Murakoze. Mu by'ukuri ubushomeri bushobora guterwa n'impamvu nyinshi. Kimwe mu bishobora gutera ubushomeri ni ukuntu isoko ry'umurimo riteye.
Yego.
Isoko ry'umurimo hari ukuntu riteye ku buryo iyo umuntu arimo gushaka akazi adahita akabona. Nshobora kubyuka mu gitondo ngatangira gushaka akazi, ariko simite nkabona, kubera ko bisaba umwanya kugira ngo mbashe guhura n'ufite akazi nshaka. Ikindi ni uko buriya uko umuntu agenda azamura amashuri atangira no gutangira guhitamo akazi, ashyiraho ibintu agomba kugendaho kugira ngo yemere akazi. Ntabwo yakora akazi nyine akariko kose, agomba gukora akazi kari kuri standard nyine, cyangwa se ku gipimo navuga kiri hejuru gato ugereranyije n'umuntu utarize. Bityo rero bikaba byafata igihe kirekire kugira ngo abe yabasha guhuza n'umuntu ufite ako kazi ashaka. Hanyuma ikindi ni uko ubukungu bw'igihugu nabwo ubundi bugenda butera imbere buhoro buhoro. Bugenda butera imbere buhoro buhoro, kandi iyo urebye usanga nka leta ikoresha abantu bakeya cyane, kubera ko nk'ubu usanga leta ikoresha abantu nka 3% by'abakozi. Noneho ugasanga abandi barimo gukora mu bigenga, kandi noneho wareba mu bigenga ugasanga ni urwego rukiyubaka mu Rwanda ku buryo ntabwo wahita uvuga ngo urwo rwego rwigenga rukiyubaka rugahita rubonera akazi abantu bose bagakeneye. Kubera ko ni ibintu bigenda byubakwa buhoro buhoro. Ariko wenda ikindi navuga ku bijyanye n'ubushomeri, hari ukuntu abantu batabyumva neza. Ugasanga wenda umuntu wese udafite akazi baramwita umushomeri, kandi ntabwo ari byo.
Kubera iki?
Buriya umuntu wese udafite akazi ntabwo biba bivuze ngo ni umushomeri.
Sobanura rero.
Reka mbasobanurire. Ubundi kugira ngo umuntu yitwe umushomeri, hari ibintu bitatu agomba kunibura kuba yujuje kugira ngo abe yakwitwa umushomeri. Icya mbere ni uko nta kazi afite nyine.
Yego.
Ariko kuri icyo wakiyongeraho yuko aba arimo gushaka akazi ashishikaye. Gushaka akazi ashishikaye bivuze ko arabyuka akajya akandika, akajya kudepoza, akajya gukomanga, akabasa. Urumva nyine abashishikaye. Uriya muntu udafite akazi ariko ubyuka yicaye mu rugo atarimo gushakisha ntabwo yitwa umushomeri. Ntabwo tumara umushomeri. Ikindi cya gatatu ni uko kugira ngo umuntu hejuru y'ibyo bimaze kuvuga ni uko umuntu agomba kuba yiteguye kuba yatangira akazi mu gihe kabonetse kubera ko umuntu ashobora kuba nta kazi afite akaba agashaka ariko wenda umuguruti karabonetse akaba atiteguye kugatangira tuvuge wenda nk'umuntu wenda utwite akakubwira ati nubwo nari nkabonye ariko nyihanganire nzaza mu mezi nk'atatu maze kubyara cyangwa se umwana amaze gukuka uwo ngubo ntabwo tumara nk'umushomeri nawe ikindi noneho kubera iyo ubwo busobanuro nyine bw'ubushomeri birumvikana yuko birumvikana yuko umuntu udafite akazi ariko akaba atagashaka ashishikaye nyine ntabwo tumara nk'umushomeri icya kabiri umuntu udafite akazi ariko akaba atahita agatangira kugakora kabonetse ntabwo tumufata nk'umushomeri ikindi muri buriya bushakashatsi bwo twakoraga mu ngo bugamije kureba imibereho y'ingo buriya twita ECV iyo wasangaga umuntu kubera ko twafataga nyine akazi imirimo yose tutarobanuye
yego
ubwo hari ukora mu buhinzi bwo gutunga urugo ari ufasha ababyeyi be muri iyo mirimo y'ubuhinzi abo bose twafataga nk'ufite akazi kubera ubwo busobanuro rero
yego
umuntu twasangaga afite akazi ariko kose nubwo yaba arimo gushaka akandi kazi ntabwo twamufataga nk'umushomeri ibyo rero wabihuriza hamwe ugasanga nyine nibyo
bitanga bene iyi sura mbese ni nabyo mubiheraho mukora ubushakashatsi
ibyo ngibyo ubundi nibyo twakoreshaga dukora kugira ngo tubone ibipimo by'ubushomeri mu Rwanda
noneho rero yego gira amagambo magufi noneho duhe umwanya abantu batangiye kuza ku mirongo
yego
nuko inshuti z'ijwi ry'Amerika nagira ngo mbibutse ko turimo tuganira na Michel Ndakize ni umuyobozi w'ishami ry'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda rishinzwe imibare ijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage n'ubuzima n'umwungirije James Byiringiro turimo turaganira ku kibazo cy'ubushomeri dore ko banabikoraho ubushakashatsi nk'uko mumaze kubyumva kuri telefone dufite Damascene na Pierre mureke duhere kuri Damascene we wiriwe neza akabazo kawe
akabazo njye mfiteho akenshi urabona nk'abantu bagiye kwiga cyane cyane nk'amashuri abanza kuko hano yisumbuye ya segonderi kuba aho bigeze kugira ngo ubone akazi ko ka leta muri leta urangije amashuri yisumbuye ntabwo bishoboka ikibazo rero mba mfite wenda mba nibaza ese kubera iki nk'ubu nta akazi kajya gakunda kuboneka ko kwigisha mwarimu ubona byo byarazamutse cyane rero ari ikibazo gikomeye cyane kubera ko bagiye bazamura bongera
akabazo se kawe ni akaho ubwo ngubwo
akabazo mfiteho
ni
uko wenda kenshi abafite akazi bagafatishije ngenda nubaye naho abandi se aramenya kugira ngo n'abandi wenda bari babasha kubonaho bagabanye n'ibisabwa wenda ku nk'ubu kazi kaboneka ka leta
Damase urakoze noneho duhe n'ijambo na Pierre we
yego ndabumva
uratangaza iki
ndabumva cyane
yego
ndafite ibibazo bigera kuri bitatu cya mbere ndabaza umutegura ikibazo cyo ku nganda ndaze no ku kibazo kijyanye no gutwara abantu ndaze no ku kibazo cya edikasiyo mu bintu biri tekinike noneho ikibazo cya mbere ndabaza ku nganda murabona inganda ziraza barubaka inganda buri munsi genda ziyongera ariko muri izo nganda nta musaruro mbona zitanga ku bantu kugira ngo babone akazi kera iyo twabonaga abantu bazamuka mu gishanga za gikondo bavuye ku kazi ari benshi ariko zino nganda nshyashya kuri moderine nta kazi zitanga ibintu byose birakorwa n'amamashine ugasanga hakoramo nk'abantu nka 20 cyangwa 30 gusa
ese iyo telefone yawe kurimo amakaraza
ikindi cya kabiri nacyo ndajya ku bintu byo gutwara ibintu imodoka gutwara ibintu n'abantu imodoka nazo zino zitwara abagenzi hano mu mujyi wa Kigali nazo umuntu yarakoze sopoti wenyine yirakarita yo gutwara abantu b'abantu bose bari bafite akazi muri gare mu matagisi abo barahebye akazi abo bose ubu ngubu ni abashomeri ariko wa muntu arafata amafaranga we wenyine uyu wakoze irakarita wakoze iriya sopoti irakarita za kode niwe wabaye konvuwayeri umwe niwe wishyurwa ari amafaranga wenyine ikindi kibazo nanone mbesanzwe muri ibintu bijyanye no gutunganya inganda kwesitara inganda umuhinga muri ibyo bintu by'inganda nanone abana bari ko bariga ibintu bya tekinike bya mekaniko enjeniyaringi uramuzana wamuzana nko kumuha sitaje akabashaka amafaranga wamwereza ku kazi nako ugasanga nabishoboye ugasanga mbega akazi nta kintu bazi gukora birasaba kugira ngo banze wongere umwigisha kugira ngo amenye icyo agomba gukora nabyo bakagombye gukora ikintu cyo kugira ngo babongerere ubumenyi bino bya IPRC kugira ngo bajye basohoka bazi icyo bakora ariko cyane cyane nanone ndavuga zatuvugana kuri ibyo bintu biriya by'ikarita ni umuntu ukora ari umwe niwe komvayeri ari umwe urumva abantu batakaje akazi rimwe 2000 ariko umuntu umwe aba ari we usigarana ari amafaranga yose yijyana iduka agira ngo umutumire tuvuganire kuri icyo kibazo nacyo
Pierre urakoze
azatuvuganire kandi murakoze cyane kandi
yego Michel na James ndabona Damascene yatanze igitekerezo Pierre nawe atanze ibitekerezo bibiri ahubwo akabazo mbona mu byo Pierre amaze kuvuga hari mwavugaho ni ireme ry'uburezi abantu basohoka mu mashuri badafite ubumenyi n'ubushobozi aho murahavugaho iki
murakoze cyane turashimira Damascene na mugenzi we bamaze kugira icyo babaza Damascene abuze abarangije secondaire ko badafite akazi kandi adashobora kubona akazi muri leta nibyo kuko ubungubu kubona akazi hose bijyanye na burakazi gafite icyiciro cy'abantu nivo cyangwa aho umuntu yageze yiga kugira ngo adakose bivuga ko niba umuntu yarize secondaire bakaba basaba ikipe bakaba basaba kaminuza kandi ntayafite muri icyo gihe ntako bazamuha birumvikana nicyo gituma leta ng'umubyeyi ntiyabirekeye aho yatekereje kwagura guteza imbere ubumenyingiro
ni ukuvuga
mu kwitabira amashuri y'imyuga kugira ngo umuntu utabashe kubona akazi muri leta kuko nibyo mugenzi wanjye James yavugaga mu kanya ntabwo tugomba gutegereza ko abantu bose ntibishoboka kandi ntibizakunda ko abantu bose abanyarwanda bose bazabona akazi muri leta nicyo gituma hatekerejwe gahunda zitandukanye nko kwagura kunoza ubumenyingiro abantu kwiga ubumenyingiro abantu bakabyiga bakabinonosora neza hanyuma hakaba no kwihangira imirimo ntabwo hari n'uwarangije secondaire cyangwa amasomo atandatu yisumbuye nta kibuza ko ashobora kwiga ubumenyingiro akagura akagira ibindi bintamenya bishobora kumufasha kandi bigafasha igihugu ndetse agahanga umurimo akaba yanatekereza gufasha n'abandi kuko birashoboka barahari benshi yarebera no ku bandi hari abandi bafite ubwo bumenyi avuga ariko babashije kwiyagura kandi bakaba bakora ibintu byiza ndetse bakaba batanga akazi no ku bandi so bivuga ko tutagomba gutekereza na rimwe ko akazi kose kagomba gutangwa na leta leta irafasha leta ishyiraho imirongo migari igashyiraho politike igashyiraho nibyo ngibi turimo kuvuga by'ubumenyingiro n'ibindi hanyuma hari za gahunda zitandukanye nka gahunda y'udukiriro naho abasore muri rusange bahurira dufite udukiriro 22 muri buri karere hari agakiriro uvuye wewe uri hanze ariko uwo umunyarwanda iyo uvuye kuri Nyirangarama ujya Musanze uhasanga gakiriro aho usanga amamodoka ya parisi ari menshi cyane barimo guhaha barimo gukora ibikorwa bitandukanye bahaha bagura ibintu bitandukanye so hariya bariya abantu barahugurwa ndetse isoko ryabo rikagurwa iyo igaragaye ko hari ibyo barimo umusaruro wabo ushobora gupfa ubusa bahabwa ibikoresho bigezweho kugira ngo bakore neza imyuga barimo gukora leta icyo ikora nicyo ariko ubumenyingiro umuntu wese urubyiruko cyane cyane rufite ibibazo by'umurimo naho biganishwa n'uko bajya biga bakanonosora ibijyanye n'ubumenyingiro hanyuma bagahanga imirimo kuko birashoboka kandi bitunze benshi kandi ntituzategeka noneho ku kibazo cya kabiri uyu wavugaga umusaruro u Rwanda mu by'ukuri rufite inganda ariko bigira cyane bigomba kumvikana kwiyubaka James yabivuze mu kanya kwiyubaka ni urugendo ntabwo umunsi umwe gusa u Rwanda rushobora kuba rwagezaho inganda zitanga imirimo ku bayishaka bose ariko ntashobora kwirengagiza ko hari abakozi benshi bari mu nganda zitandukanye zihari ariko ni inganda nshyashya zirimo ziriyubaka n'izindi zirimo ziraza leta nk'ishyiraho politiki yo kuzamura ubukungu mu gihugu urabizi ko muri RGB iyo hari abashoramari baje bashaka kwiyandikisha u Rwanda ni rumwe mu bihugu bya mbere ku isi aho byagaragaye ko hari umuntu ushaka gushora imari mu Rwanda yoroherezwa cyane kugira ngo aze atange umurimo iyo niyo politiki yagoye ya leta ikorwa mu kugira ngo imirimo izamuke kandi yaguke so bivuga ngo ni ukwitonda ntabwo bwaca none nk'uko James yabivuze ngo buke dusange ibibazo bya byose ubushomeri bwarangiye n'ibintu bigenda byubakwa umunsi ku wundi reka James akomeze ku kibazo cya kabiri
yego
gutwara abantu murakoze cyane ngira ngo ni byeri wabarije ku bijyanye no gutwara abantu bavuga ibya komvuwayeri bariya komvuwayeri b'amatagisi bakaba bamwe barasezerewe kubera ku tekinoloji
yego no mu nganda ariko no mu nganda yavuze yuko imashini zitwara imirimo y'abantu
no mu nganda imashini zigatwara imirimo y'abantu ngo icyo kibazo ntabwo ari umwihariko ku Rwanda gusa ngira ngo ni ikibazo kiri ku isi hose aho nyine tekinoloji iza kubera iyo umuntu ashoye imari ye nyine ubwo nawe aba ashaka icyamuzanira inyungu kurutaho ariko ntekereza ko muri politiki igihugu cyacu gifite abaza gushora imari hari icyo bakora kugira ngo bahe abanyarwanda akazi ntabwo byose bikorwa n'imashini nubwo nyine hari ibikorwa n'imashini ariko hari bimwe bikorwa n'abantu kwa kuwundi imirimo yose ntabwo yakorwa n'imashini hari imashini babasha gukora hari n'ibyo abantu babasha gukora hanyuma ikindi rero icyo cy'aba komvuwayeri ngira ngo utuzi tugenda duhinduka uyu munsi umuntu aba ari umuhinzi umworozi akabivamo akajya gucuruza icyo nabwira wenda Pierre ni uko abo bantu bashobora gutakaza akazi ariko ntibacike intege ejo bashobora kubona akandi kubera ko ntabwo mu isi turimo nyine twasubiza inyuma nyine iterambere rigenda riza ikoranabuhanga ntabwo twarisubiza inyuma nyine ngo nicyo gihe tuba tugezemo ariko utakaza akazi nyine ukagerageza ugashakisha akandi Imana igakingura umuryango ukakabona ubuzima bugakomeza
nimuvuge rero no ku ireme ry'uburezi naryo Pierre yakomojeho avuga ati ujya guha umuntu akazi ukabona kandi ngo arangije amashuri ukabona ntacyo ashoboye gukora
murakoze ntekereza ko u Rwanda rumaze gukora byinshi mu kuzamura ireme ry'uburezi ubu turimo kuvugana uziko aziko cyangwa we ko hari ibigo byinshi bya kaminuza byugawe kubera ko basesenguye bagasanga hashobora kuba harimo ibibazo bagasinya ko ireme ry'uburezi rishobora guhungabana. So ibyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko igihugu kidahagaze mu kubaka ireme ry'uburezi. So nacyo ni igikorwa, ni urugenzi, ntabwo buca uyu munsi ngo usange politiki y'uburezi ikigenda igenda ku munsi ku wundi. Urabona ko ngibi twavugaga mu kanya z'ubumenyingiro nta byari bihari, ariko ni ibyaje kandi kugira ngo bize gufasha. Hari impinduka zigenda zibaho, iyi tekinoloji nkuko twari tumaze kuyivuga mu kanya ntayari ihari mu myaka yashize, ariko ubu ngubu ni ikintu gikomeye cyane. So ni ukubaka ubushobozi bw'umuntu, rero cyane cyane gukurikirana n'umuntu wagiye mu ishuri ntiyite kuri ibyo arimo kwigishwa. Birumvikana ko ashobora kugera hanze ku isoko akagira ibibazo, ariko ntitwavuga ko muri rusange mu gihugu nta reme ry'uburezi rihari. Icy'ingenzi ni uko abanyapolitiki bagenda bagira umunsi ku wundi, kandi bakagura bakagira politiki, bagatekereza guhindura, bagatekereza kunoza umunsi ku wundi. So numva ku ireme ry'uburezi ariko twavuga hari ibibazo, ariko igihugu kigenda kiyubaka uko bukeye n'uko bwije.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro cyanyu murisanga ikibazo cy'ubushomeri n'ibigishamikeho byose mu Rwanda. Turimo turaganira na Michel Ndakize, umuyobozi w'ishami ry'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda rishinzwe imibare ijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage n'ubuzima, na James Byiringiro wungirije Michel Ndakize. Ubwo kandi twibukiranye yuko iri shami ririmo risuzuma, ririmo risesengura ibyavuye mu nyigo imaze gukorwa kuri ibyo bibazo byose bijyanye n'umurimo n'ubushomeri, hanyuma ibizavamo bifite ireme bikazatangazwa mu minsi iri imbere. Kuri telefone dufite Rurangwa. Rurangwa we,
karame
akabazo kawe.
Yewe nta nubwo ari akabazo, kuko ahubwo ndashimira abo batumire, kandi nkashimira na Leta y'u Rwanda yabashije gukora ibyo ngibyo barimo batubwira. Nko kubaka udukiriro, kubaka amasoko kugira ngo abantu bave mu bushomeri bibumbiye mu makoperative.
Komeza.
Rani.
Yego, komeza.
Bibumbiye mu makoperative, bakabasha gutanga uburyo umuntu yabona imikorere. Ibyo byo birumvikana rwose, ndashimira bagize icyo gitekerezo. Ariko gusa nk'abantu akabazo ubwo mbona kariho, nk'abantu bakora akazi gaciriritse baba bakwiye nko kureba uburyo babahemba amafaranga atubutse, tugatubona bari abo mu makampani, uwitwa ko akora byibuze abone ko hari icyo byamutunga bikanamufasha, akaba yabona uko abaho kabisa.
Rurango, urakoze.
Ndakumva, ariko ikibabaje nk'ubu mu Rwanda harimo abantu baba bakora utuzi, ukabona bakorera abandi rwose, ariko ukabona ntatera imbere, no kurya ugasanga ni ikibazo, wakorewe ugasanga niwe ufite inyungu. Urugero nk'amakampani ya sekirite rwose, ubona akora ukabona nta kintu abona. Ukabona ni nko kumucuruza nta kirimba rwose.
Ye Rurangwa we, abatumirwa
jewe ndasaba kugira ngo abo bavugizi bazabivuge babyigeho ibyo bintu b'ibinyigo rwose bibe byiza.
Ye urakoze Rurangwa we, ahari baragira icyo bakubwiraho. Reka duhe n'ijambo na Edgar. Ye urakoze cyane.
Nawe urakoze cyane.
Ye Edgar we, uratangaza iki?
Iri neza Thomas Kabiri.
Wiriwe, akabazo kawe se.
Ikibazo dufite hano mu Rwanda abashomeri, urabona akenshi usanga nta gishoro dufite. Urumva kugira ngo baratubwira ngo twihindire imirimo, ugasanga nta gishoro dufite, ariko buri gishoro cya mbere ni mu mutwe, aho ngaho nta kibazo kirimo cyane. Hanyuma rero iyo umuntu yatangiye business usanga imisoro iri hejuru, imisoro yo mu Rwanda iri hejuru ahantu biba bikaze. Hanyuma
ni imisoro iri hejuru.
Imisoro iri hejuru.
Hanyuma
uko wumva twasaba Leta, urareba ugasanga abashoramari bagenewe dushakira abashoramari benshi bazane indoto zikomeye cyane zifite ubushobozi, aho wenda twabona amahirwe yo kubona amakazi. Ugasanga amaindustri arino ni makeya, ugasanga abana bacu barumuna bacu bacyarya bombo ziva muri Kenya, kandi natwe twabagombye kwikorereza tukaba twazigurisha mu Rwanda n'ahandi no hanze y'igihugu, ugasanga ibintu byinshi biracyava hanze. Turagerageze Made in Rwanda bayishyire mu bikorwa.
Urakoze cyane Edgar we.
Murakoze namwe.
Michel na James, ngibyo rero Rurangwa ati abantu bakorera abandi, ese byo byaba bitandukanye n'ubushomeri ubwo ngubwo nako niyongereyeho?
Murakoze. Rurangwa avuze ko akazi gaciriritse ngo bagomba gufashwa. Ni ukuri, kandi ntekereza ko u Rwanda rubikora. Hari gahunda ya VUP umurenge itanga igishoro giciriritse, nizo nshingano za VUP. Ndetse itanga ku batishoboye, of course nkuko yabivugaga, ikanatanga imirimo ku bantu benshi. Hariho gahunda y'amakoperative. Amakoperative aravuga hari ukuntu umuntu leta tugomba kwishyira mu mwanya wa leta, hari ukuntu igashobora gufasha buri wese ufite ikibazo kugira ngo gikemuke cy'ubukungu. Ariko abantu bishyize muri koperative bakagaragaza ibyo barimo gukora bisobanutse, barafashwa, bahabwa amahugurwa kugira ngo banoze cyane ibyo barimo gukora. Hanyuma iyo babonye umusaruro bagashakirwa amasoko, bagakorana n'inganda, ndetse bakagezwaho n'ibikorwa remezo. Ibi ngibi ni igihugu kibikora, ni leta ibikora. Kugira ngo abantu ibice bitandukanye bigerweho, ni ukuvuga ko mu turere ahatandukanye iyi gahunda iba ihari irakora, kandi turabizi ko ikora neza. Ni ukuvuga ko rimwe na rimwe abantu ntibumva kujya mu makoperative, umuntu ashaka kwikorera wenyine, hanyuma ibyo akora ntibitanga umusaruro usobanutse, ejo akaba yahombye, bigateza ibyo bibazo bitandukanye. Kampani za sekirite yavugaga, ntekereza ko njya mbona wifotera kenshi minisiteri y'abakozi n'umurimo mu makuru yagiye gusura ibigo bitandukanye bigaragaza ko birimo gukandamiza abakozi, kuko ibyo biri mu nshingano zayo. Hanyuma bagatanga inama, bagafasha ko ibyo bibazo bikemuka. Njye ntekereza ko na kampani zishobora kuba za sekirite, nk'uko yabivugaga, niba hari abakozi bigaragara ko bagikanda bakorera baniri kampani, bashobora kubivuga. Ntekereza ko igihugu cyabafasha gukemura ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo. Reka
hari inzego zibishinzwe zo gukemura bene ayo makimbirane.
Yavuze neza ko igishoro cya mbere ni umutwe. Uko niko yavuze, kandi niko kuri. Ibintu byamaze kunozwa neza mu mutwe, yabinogeje, yabitekereje mu buryo bwagutse, yabonye ya kuko gushora ako ufite kose ugomba kubanza gutekereza mu buryo bwagutse, ukabitekereza, ndetse ukabikorera na ririya fayirote twavugaga, ukabigenzura.
Michel, nkunganiye aho ngaho, ariko ari n'akabazo mu bushakashatsi mukora, ntabwo mwakwibanda no ku kibazo cy'iyigamishinga. Ahari abantu bashobora kuba bafite ikibazo cyo kwiga imishinga, bityo rero udafite umushinga ufatika ntabwo wajya no gusaba inguzanyo. Icyo kibazo cyo ntabwo cyaba gihari.
Reka tugusubize.
Murakoze. Mu by'ukuri ntabwo wenda nariko bw'ubushakashatsi bwimbitse, ntabwo mfite imibare wenda yo kuvuga ngo mu mishinga ijya mu mabanki gusaba inguzanyo iyemerwa ni kangahe ku ijana. Ariko birashoboka ko icyo kibazo cyaba gihari koko. Birashoboka ko icyo kibazo cyaba gihari kubera ko
nubwo Rwanda rurimo gushyira imbaraga nyine mu kwigisha abantu kugira ngo bagire ubumenyi bwo hejuru, ariko usanga nyine hakiri benshi mu Banyarwanda wenda bataragira kuri ubwo bumenyi, wenda kuko bakora imishinga. Ariko icyiza ni uko hagiye hariho gahunda zo gufasha abo bantu no gukora imishinga cyangwa kunoza imishinga yabo. Ahubwo wenda hakaza kuba ikibazo wenda cy'uko umuntu atamenya amakuru, ese ashaka umuntu ufasha gukora umushinga we yagana hehe, ngira ngo wenda hakwiye kubaho gahunda yo kurushaho kumenyesha Abanyarwanda abo bagana cyangwa se aho bagana, kugira ngo niba umuntu afite umushinga agira abamufasha kuwunonosora. Kubera ko izo gahunda zose zirahari, hari gahunda zo gutanga ingwate nini, ingwate ku muntu ufite umushinga mwiza. Izo gahunda zose zirahari, ahubwo ngira ngo icyo abantu bagomba kumenya ni uguhaguruka nyine bakamenya aho bikorerwa bakabyinjiramo.
Bakeneye amakuru mbese?
Bakeneye amakuru.
Noneho
nakongeraho ko
yego
hashyizweho ibigo bifasha abashaka akazi, cyane cyane urubyiruko kwitegura neza guhangana ku isoko y'umurimo, ndetse no kubahuza n'abagatanga. Mu Rwanda dufite ibigo bibiri, hari icyitwa Kigali Employment Service Center, hakaba na Musanze Employment Center.
Yego.
Bakora icyo bikorwa, bagahugura cyane urubyiruko ruri ku isoko rushaka umurimo, hanyuma bamara kubahugura neza bya bindi yavugaga by'uko bamwe bataba bafite ubwo bushobozi, bakabahuza n'abashaka abakozi, imirimo ikaboneka kandi byatanze umusaruro ushimishije kandi usobanutse.
Bene ibyo bigo bibiri mishe uvuze byakira abantu bo guhugura bafite za kaminuza cyangwa bafite amashuri yisumbuye?
Abantu umuntu wese ushaka barakora bara orientation barayobora umuntu abafite kaminuza, kuko ubu ngubu aho u Rwanda rugeze n'ufite kaminuza arashobora kugira ibyo yunganirwaho kugira ngo agere ku isoko ry'umurimo byatoshye kurushaho, aze bamushakisha bamukeneye. N'ufite uwize secondaire nk'uko abivuga amashuri yisumbuye, nawe hari ibyo hari uko yagurwa mu bumenyi bwe, nawe ku isoko akaba ashakishwa kandi nawe akenewe. So nicyo ibigo bikora. Ndetse hari n'ikigega yarabivuze ifasha urubyiruko n'abagore mu mishinga myiza badafite ingwate ihagije. Iyo nta ngwate bagiye muri banki, hari ibigo byashyizweho bibafasha bikabishingira, hanyuma banki zikabaha ingwate bakagenda bakajya gukora ibikorwa barimo gukora icyo gihe babandi bari bafite ibibazo by'amafaranga nk'uko yabivugaga, ibibazo byabo bigakemuka. Ariko aha ngaha rero hakaba hagomba kuzamo ubunyangamugayo n'ubupfura no gukunda igihugu. Uwahawe ingwate ngizo, uwahawe ibyo, agomba kumenya ko hari ingwate yatanzwe agakora neza mu buryo bitanga umusaruro, kuko hari kenshi iyo abantu babonye amafaranga nk'ayo bagira ngo n'imfashanyo bahawe n'igihugu, ugasanga ntimaze amezi abiri
bakayakoresha nabi,
hanyuma bigateza ibindi bibazo, ugasanga birimo birateza bya bigo igihombo, ndetse bikazagezaho byugara kuko bitagifite ubushobozi bwo gutanga ingwate ku bandi.
Michel na James, uru rubyiruko ruhora rusakuza ngo ubushomeri burakomeye, ibyo bigo bitanga ingwate mwavugamo bimwe na bimwe rukamenya muri iki kiganiro bakaboneraho, n'abatari babizi bakaboneraho ahari aho bahera?
Ntekereza ko byatugora kujya gusesengura ibyo byose, ariko abarimo kutwumva bashobora kugera hano iwacu muri statistike tutabisobanura neza, cyangwa bakagera hano bakagera kuri minisiteri y'umurimo, minisiteri y'abakozi n'umurimo. Ibyo byose birahari, hari kandi mu buryo busobanutse barabafasha bakabaha umurongo wo kugenderaho bakabarangira, hanyuma bigakunda.
Icyo kirumvikanye. Noneho rero tuvuge kuri iki kibazo cy'imisoro iri hejuru, Pierre nako Edgar yagikomojeho, hariho na Theogene watwandikiye nawe kuri Facebook avuga ati leta nishake ukuntu yagabanya imisoro ku rubyiruko rukiri mu nzira y'iterambere. Iki kibazo cy'imisoro iri hejuru nacyo cyaba ari intandaro yo kongera ubushomeri mu Rwanda?
ntabwo ari byo. Ubundi abanyarwanda twese turabizi ko imisoro yacu dutanga, twese dutanga imisoro. Imisoro dutanga niyifasha kubaka igihugu. Nta handi amafaranga azava yo kubaka i Rwanda. Ubu ngubu ugeze mu Rwanda, uri mu mahanga wese urimo kuvugana, ukabona imihanda ihari, kaburimbo zubatswe, nawe wakohereza imisoro. Ahubwo ujye wohereza imisoro ize gufasha igihugu kubaka imihanda, kuko u Rwanda rurasa neza, u Rwanda ruhagaze neza. Iyo uhageze ukareba imihanda, ukareba amazu arimo kubakwa, ukareba biragaragara. Ni ukuvuga ko tugomba kwishimira cyane imisoro. Iyo simbivuga ngo urimo gushimagiza politiki y'igihugu, ndabivuga nk'umunyarwanda uri mu Rwanda urimo kubona ibirimo gukorwa. Hari aho ugenda nyuma y'amezi abiri ugasanga habayemo kaburimbo, ubungubu amashanyarazi ni hirya no hino mu gihugu, igihugu cyose turakireba nijoro ukabona kirimo kwaka. So aho ibyo byose ntibishobora gukorwa nta misoro twatanze. Bivuga ngo amafaranga agomba kutuvamo akagenda agakora ibikorwa, ibyo bikorwa bikaza kudufasha mu kuyubaka. Niba hari ibyo wakoze aho utuye, umusaruro wawe kugira ngo uzagere ku isoko mu buryo bworoshye, nuko hagera kaburimbo, hagera umuhanda usobanutse ubigufashamo. Hanyuma imisoro rero nikikora, ntabwo kandi turabyumva kenshi, nta buhanga banditse dufite muri imisoro, ariko kenshi mu biganiro bitandukanye Rwanda Revenue ikorana n'abanyamakuru bigaragara ko u Rwanda imisoro rwaka iyo tugereranyije n'ibindi bihugu, ntabwo imisoro u Rwanda rwaka ariyo minini kurusha cyangwa ariyo menshi kurusha ahandi mu bindi bihugu. So mu by'ukuri abantu hari ibihugu bimwe byoroshya hakaba za forode n'inshi imisoro nditangwe kugira ngo abantu bagakira bihuse. Iyo mico ni mibi, ntabwo ari mico myiza. Ni ukuvuga ko abanyarwanda bagomba kumva ko bagomba gutanga imisoro, bagomba gufasha igihugu kwiyubaka. Abandi bakira vuba bibye igihugu batatanze imisoro, bigiraho ingaruka zikomeye mu buzima bw'igihugu. Usanga nawe ugiye ugasanga umusaruro bafite, hari ibihugu bimwe na bimwe umuntu ava mu gukora ibirometero 20 akahakora iminsi ibiri. Birazwi iminsi ibiri gukora ibirometero 20 ku modoka. Izo ni uburyo budashoboka mu Rwanda, kuko rurimo kwiyagura, hari byinshi byiza birimo gukorwa. So imisoro tekereza ko itagomba kumvika, kandi ibi nabyo n'abanyapolitiki umunsi ku wundi barabivuga. Iyo basanze hari ikigomba gukosorwa, kirakosorwa. Sinumva rero ko imisoro yaba ikibazo, ahubwo ni igisubizo muri bimwe mu bibazo igihugu gifite.
Giradi Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Murisanga ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda gihagaze gute, n'ibishamikiyeho byose? Nibyo turimo tuganira n'abakozi b'abayobozi mu kigo kibarurisha mibare mu Rwanda, Michel Ndakize na James Byiringiro. Kuri telefone dufite Uwandinze na Joseph. Tubanze dufate Uwandinze. Uwandinze we?
Karame.
Ufite akabazo se?
Ego.
Ye, kabaze.
Kamili ndi ndagushimiye kuma ijambo kuri radio nziza dukunda cyane, Radio Ijwi rya Amerika.
Yego, baza kabaza ariko.
Mfite ibibazo bigera kuri bitatu. Icya mbere ndabaza, ese ko bakujya bavuga ngo buri mwaka bahanga imirimo igera ku 200,000, ngeyo nkurikije mbona nta n'5,000 bahanga ku mwaka, ari ibintu by'amakabyankuru. Kuko iyo urebye abantu bajya gusaba akazi, hari igihe basaba nka poste nk'abantu nka 2, ugasanga depoje nk'abantu nk'igihumbi. Ubwo wambwira gute ko iyo mibare bayigezaho? Ikindi cya kabiri najya kubaza, ikibazo cyerekeranye n'uko ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi. Hari abantu benshi bagakwiye kuba bahanga akazi bitewe n'umuriro w'amashanyarazi, ariko kuri ubu igihugu kiracyafite ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi, kuko mu gihugu hose umuriro w'amashanyarazi ugera kuri 30%. None nibaza nk'iri tikagurika ry'umuriro w'amashanyarazi naryo ntiriri imbogamizi mu gahango k'imirimo. Ikindi kibazo cya gatatu ufite ni ikibazo kijyanye na BDF. Abantu bo ibasha guha ingwate ni abantu n'ubundi bafite uko bifashisha, kuko iriya 25% y'ingwate mu Rwanda tuzi n'ibibazo by'amasambu n'abantu bahora bicana ku bw'amasambu, ntabwo wambwira ngo buri mwana wese yabasha kubona iriya 25% y'ingwate ku buryo yajya muri BDF bakaba bamwishingira andi 25% asigaye. Aho ubundi urebye muri rusange ibibazo byanjye ni ibyo ubwo abayobozi bashinzwe ibyo ngibyo by'ibarushamibare bari buze kubitubwiraho, ahubwo kamirindi akandi kantu gatoya nubwo nandikiye uze kuntumikira kuri focus bashobora byagenda nakubwiye
narabubwiye kandi yarambwiye ngo azagushaka ako ngako reka tube tukihoreye tuze kubyivuganiraho reka tugume mu kiganiro urakoze
murakoze cyane nibaze kubitubwira ibyo ngize nahembaje
yee reka bahita bagusubiza Michel we yego cyangwa se James
murakoze ngo wandinze niko yitwa
yego wandinze Gabin
hari ikibazo yabarije kijyanye n'iyi mirimo 200,000 ya isari y'ubuhinzi n'ubworozi igomba guhangwa buri mwaka by'ukuri ni intego igihugu cyihaye kandi usanga nyine iyo urebye imibare usanga ntabwo turayigezaho ntabwo igihugu kirayigezaho nk'uko ari 200,000 ariko usanga biri mu nzira hanyuma rero icyo namubwira ni uko iyo turimo kuvuga ngo imirimo yahanzwe buri mwaka ni imirimo ntabwo ari imirimo y'abantu bagiye gusaba akazi bagasaba abandi ni imirimo y'abantu bakihangiye ubwabo ibirimo ubwo rero uramutse ubirebe mu kuri ariya matangazo ajya anyura kuri interinete cyangwa se amanikwa nyine wasanga ari mike ariko ufashe uri ushinga butike undi ugura moto undi uba mukomvuwayeri ukabiteranya biba byinshi ntabwo biba biruta ariya matangazo cyangwa se bari abantu bahamagara abantu kuza gushaka akazi
ikibazo cya kabiri ku bijyanye yavuze ku mashanyarazi koko avuze kuri 30% niko bimeze ariko ntagomba kwibagiza aho tuvuye ngo mu myaka icumi ishize cyangwa 15 amashanyarazi yari mu mijyi gusa nta handi amashanyarazi yarari ariko wowe uri mu Rwanda arabizi neza ko ubu amasantere menshi cyane yo mu byaro by'u Rwanda afite amashanyarazi kandi iyi gahunda ni gahunda ihari iyo urebye uko birimo intambwe tugenda dutera umwaka ku wundi hari ibyiringiro n'icyizere ko ngo mu myaka icumi iri imbere hafi igihugu cyose kizaba gifite amashanyarazi kandi arimo gufasha mu byo yavugaga mu guhanga imirimo kuko aho amashanyarazi yageze mu by'ukuri ibyo yavuze n'ibyo hahita hajya amasarode kwa fi hahita hajya imirimo itandukanye nk'iyo gukora inzugi za metalike z'ibyuma n'ibindi byinshi mu buryo hakorwa imirimo hakorwa hahangwa uburyo butandukanye bw'imirimo izamura ubuzima bw'abaturage muri utwo duce hari ibyiringiro njyewe ngira ngo ikibazo dufite mu gihugu ubukene burahari birazwi ariko intambwe igenda iterwa ntabwo twatekereza ko ari byo iyi nsi ibiri ngo buke impinduka zabaye ariko uko umwaka ugenda urangira iyo ugenda uzenguruka muri Kigali cyangwa no mu cyaro ugenda ubona ko hari impinduka zirimo kubaho mu buzima bw'abaturage bw'umunsi ku wundi reka ndeke James asubize ikibazo cya BDF
murakoze ngira ngo yagize ati ari yagize ati BDF itanga ishinga ingwate ya 75% ariko 25% none ugereranyije wenda n'umuntu udafite icyo aheraho gifatika nta mafaranga usanga ari amafaranga menshi ngira ngo birashoboka ko yaba menshi ariko buriya hari ubushake nyine haba ari no gushobora kubera ko buriya iyo umuntu ahuye n'ikibazo nyine arashobora gutekereza inzira cyane ko na leta y'u Rwanda igenda ishyiraho uburyo abantu nyine bafatanya cyane leta igenda ikangurira abantu kwiyumvira mu mashyirahamwe niba wowe kubona 25% bikugoye ushobora kureba undi muhuje ibibazo mugafatanya noneho mugashaka mugakora umushinga hamwe mugashaka 25% kubera ko nanone kubanyamwigendaho muri iyi si tugezeho usanga bitakigira umusaruro ubwo rero kubera ko rero haba hari uburyo leta yashyizeho kugira ngo icyo ni cyo cy'ingenzi cyane aho abantu bashobora
guhurira hamwe bagakora ibintu hamwe ngira ngo niyo nzira wenda na muyoboramo kugira ngo wenda abari iyo yakurikiza cyangwa se n'undi wese waba afite ikintu kibazo cya 25% by'ingwate wenda afite uyu mushinga afite ibitekerezo nabisangiza abandi hanyuma bikire hamwe hanyuma bayoboke iyo BDS bagurize ibafashe kubona iriya 25%.
Ijwi rya Amerika. Ndabona tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro duhi ijambo rigufi cyane Yosefu abaza akabazo kagufi. Yosefu we
karame karame
akabazo kagufi ya rwose dusigaranye agahe gatoya.
Akabazo nari mfite akabazo kamwe n'igitekerezo igitekerezo cyo atari ukuruma uwo mutumira huha biragaragara ko rwose ikoranabuhanga rifitemo uruhare mu kuzana ubushomeri kubera ko urabona nk'ibyo bihugu bikora ayo mamashini byo biyakora biyohereza muri Afurika kandi biba byatanze akazi muri izo nganda zikora ayo mamashini naho twebwe izo mashini zo ziraza zigakura abakozi mu kazi. Urumva habaye hano uruganda narwo ruzikora zigasimbura abakozi bakajya muri izo nganda zizikora nta bushomeri bwahaboneka.
Yego, hanyuma rero akabazo wari ufite?
Aya akabazo nari mfite nk'abo bahanga bakora iby'ubushakashatsi.
Komeza.
Bagereranyije nk'ubushomeri hano mu Rwanda bwaba buhagaze gute ku ijana.
Ariko ibyo nibyo twatangiriyeho Yosefu we. Bavuze yuko imibare itaragaragara neza cyane bihereye ku bushakashatsi barimo basesengura, ariko mu magambo make buhagaze kuri 2.8%. Urakoze.
Sawa.
Niko Michel na James mwanzura iki kiganiro umunota umwe buri muntu. Mwamusubiza icyo Yosefu.
Murakoze cyane tangi. Murakoze cyane.
Umunota umwe.
Yego. Icyo nabwira Yosefu kuri kino kibazo wenda avuga cy'ikoranabuhanga ngira ngo nigeze kugikomozaho. Ikoranabuhanga ntabwo twari tusubiza inyuma, tuzakomeza tubane nabyo kandi n'imirimo igenda ihangwa. Hanyuma icyo navugaho wenda kuri ku bipimo by'ubushomeri ni uko dukoresheje ubusobanuro twakoreshaga mbere bwa kera ku rwego rw'igihugu ubundi duhagaze kuri 2%, ntabwo ari 2.8%. Hanyuma mu bushakashatsi twakoze dukoresheje ubusobanuro bushyashya, ubushakashatsi bw'igerageza, twabonye 13%.
Yego.
Ariko ibipimo by'ukuri bishingiye ku bushakashatsi nyakuri cyangwa se ubushakashatsi bwuzuye bizatangwa mu minsi iri imbere bitarambiranye. Murakoze.
Yego, Michel nawe wanzura rero iki kiganiro, dore dushigaje nk'amasegonda 30.
Murakoze cyane, nagira ngo mbashimire kandi nshimire abanyarwanda bose bagize icyo bavuga. Nizere ko ikiganiro dukoranye nabo kibashimishije kandi hari nibura icyo tubamariye tubunganira mu mitekerereze kugira ngo bagure bahange tuve mu bushomeri, tuve mu mitekerereze yo gutekereza ko leta gusa ari izake mu bibazo dufite, ndetse tuve tunatekereza ko mu byo twakoze tugomba gusagura, tugomba kugira icyo dutanga mu misoro kugira ngo igihugu cyacu tucyubake, kuko nicyo tugomba kubaka igihugu. Hanyuma abangaba ndumva cyane ikibazo barimo kuvuga cy'ikoranabuhanga, niba ari abakomvayere bakuwe mu mirimo kubera ko haje ikoranabuhanga. Ahangaha ngira ngo uburyo bwo gukemura kiriya kibazo cyabo ni ukwishyira mu makoperative nk'uko twarimo tuvuga. Buriya bagomba gutekereza uko bajya mu makoperative, hanyuma bakaba ibyo barimo bakora nibwo buryo buzabafasha kugira ngo barangize ibyo barimo bakora. Reka turekeraho. Murakoze cyane
Michel Ndakize, ndagushimiye cyane. Uri umuyobozi w'ishami ry'ikigo cy'igihugu kibarura ishami bari mu Rwanda rishinzwe imibare ijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage n'ubuzima. James Byiringiro arakungirije muri iyo mirimo. Ndabashimiye cyane byimazeyo, kandi shimiye n'abandi bose twari turi kumwe kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.